Aki Wheels on the beat.
Good morning, baby, darling, darling. Mama tu biyankurete ilo bingi, bingi. Mama barne iraka ninyawe elogi, elogi. Aburuga mkichweka kianga, anje, anje. Kutoro nyoro singa oberingi. Mwenkuterila kasimu yangu hadaringi. Antio mutima very busy pumping, pumping. Pushing, 1+1=1 Yangu ombe kiss hamuneje dance.
1+1=1 Yangu ombe kiss hamuneje dance.
Sina na nyowe, sina na yowe. O sina na nyowe, sina na yowe. Ribate na nyundi, bate na yowe. O sina na nyowe, sina na yowe.
Ribate na nyundi, bate na yowe. Abayeka babazo tabihulira. Okanye hanjaga wanteka waraji. Ebi batera kuli nyowe binsamba. Okabuza bulavu niga na funaiwe. Lavu ni na nyinji kangeiwe. Katika tika sasa tugenda ho Dubai. Okuenda vya bayo oba vya raisi.
Shopping in a collab from supermarket. Club to missing as bucket night. Sometimes in a new missing a fright. But it will be because I know I'm bright. When you mamuna when I'm the wallet. Shopping in a collab from supermarket. Club to missing as bucket night. Sometimes in a new missing a fright. But it will be because I know I'm bright.
Good morning, baby darling. Mpama tu biyankurete hile bingi. Ama barne iraka ninyawe elogi.
Aguruga mkichweka kianga anje.
Kurukutoro nyoro singa oberingi. Mwenkuterila kasimu yangu handaringi. Antio mutima very busy pumping. Pushing 1+1=1 Yangu ombe kiss hamuneje dance.
1+1=1 Yangu ombe kiss hamuneje dance.
Sina na nyowe, sina na yowe. Wasini na nyowe, sini na yowe. Ribate na nyundi, bate na yowe. Wasini na nyowe, sini na yowe.
Aki Wheels on the beat.